for flow. Do the bottle 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 for flow.
Yeah, do the bottle for flow. Na freestyle go out. Na ku show peace sign na chakati to shout. Bingo no me, na sio lazima tagi vae. Junge na me, na sio lazima utaki ukae. Kichwa kimekoma, naandika kwa zeno sira. Na sauti ndo napaza kuzeleza zangu sera. Mamwishi kila siku za kwangu kuziongea. Mwanaume kujituma na wala sio umbea. Basi mina kufunza kapuza ya wakuu basi guna kufunja mshika mawili sini wazi anatamaa shida unazo kibao za kwako naza jamaa unaishi kusnitch hata zaidi hala bet kwako na dungo nao tena moto kataa uliza mitaani hakuna naye kataa matondo mazere na kuru mimi ndo star uliza mitaani hakuna naye kataa matondo mazere na kuru mimi ndo star.
Washapu kaza mitaa kunifata nikaa. Maisha yao safi yani hana hata doa. Washapu kaza mitaa kunifata nikaa. Maisha yao safi yani hana hata doa.
Usijidai kunipenda kisha kuwa superstar. Nipende mimi sasa bado niko kwa mitaa. Nangaika na maisha daily kukata mali. Mahasidi kibao ujui nani ni nani. Usijidai kunipenda kisha kuwa superstar. Nipende mimi sasa bado niko kwa mitaa. Nangaika na maisha daily kukata mali. Mahasidi kibao ujui nani ni nani.
Of course kila mse ame go through stuff. Enyewe siyo siwi life wanga wow. Majay ni messy stuff na enough is enough. Nime move all wanna nika eat all that. Hustle so tough, flow so tough. The only thing I need ni minazi na madaf. Sija toka coast but nalipu kanga 12. Of course ni juu ya nduku who else do I love. Oh no MC's a songe kando. Na nilivo wa show wote wafunge viwago. I still don't give a damn. You need messy so much. Now all that now where's the time. What more? We need what